¡Ay! Basaja banange birungi kibigwayo musagale budwe wako waliyo mwana elinyale nabadda neddala sikyali manyi mama nabadda onyirira baba nabadda otayina bulungi bwa nabadda basinga babwewuunya bayingire kanisa maaso ne basimba oyo n'omwawule byasomesa bibayita ku nviiri taata nabadda oli wala nabadda onyirira nga batunuulira eryanaabwe erisukumya eggomesi tunuulira eryanaabwe erisudde muleeza maama nabadda oli wala baaba nabadda onyirira olaba abasajja batekisa bonabo yabatadda watuula mu mmotoka atambulira bwereere maama nabadda waliwo abasajja banaba abatwalako eggaali ng'emyoyo n'emitima byonna bibawaawuuse olw'okuba omwana omwana yasongola olwala lumukirako olwengo kasenya amannyo ndabirwamu yakubiri maama nabadda onyirira baaba nabadda oyitamu naye sikyakulaba gye walaga maama ae kyankulira bulungi bambikyana kinnange kyamyuka bulungi ng'eryanda lya benzi maama nabadda otayina baaba nabadda oli wala kyankulira diifu bambi ekyana kyabandi kinyirira bulungi bambi ekyana kya beene nabadda onyirira baaba nabadda oli wala waliwo abazungu banajuuzi baali mu benzi eyali agivuga n'atunuulira nabadda n'ajjako omukono n'amukubira jambo okuzza amaaso mmotoka nga yeefudde taata nabadda onyirira baaba nabadda oli wala waliwo omuzungu omu yali agenda mu amerika ng'ennyonyi n'emutwala esitula ssaawa ttaano olwalaba nabadda yamutwala mu ddansi okufuluma ebweru ng'ennyonyi yagenze dda taata nabadda oli wala baaba nabadda onyirira n'addayo mazina abitegeeze munneewe yasanga abaawogani nabo baamututte dda bambi nabadda oli wala baaba nabadda onyirira n'azikubamu nezaaka musajja watu nabadda abimusazizza ayi n'ennyonyi emulese naye gambye ekyali awo kyali kinyeenya magi weno omusajja w'eggaali ojja otabaala n'eggaali bw'ogitomeza nabadda tujja kussa mu kkutiya taata nabadda onyirira mwenaba eppanka n'okwana gwe ndikwata n'owange bwe ndibeera n'embaazi ogwo omutwe ngubajjudde taata nabadda onyirira baaba nabadda oli wala nabadda munnange mbadde wagula benzi naye okupangisa loketi ndaba kyekinaasinga tugende ku mwezi tusegulire ensi eno maama maama tunaalyayo ki ngenza okugamba ng'ensawo yange ogiyita nnaku okumanya ng'omwana omuwala oli yakula feesi mu mpaka z'abalungi gyozi yali wakubiri maama nabadda onyirira baaba nabadda osayina kusibula nabadda maana wato ebbeeyi kankusibuza eraavu mwana atukwa eri maama.